still love to the core. Da bunze la bunze lo, senza bagazzo, senza bagazzo.
Luxi figures was a chimatenga mom. Time and I on do shalandi master ni pado. Nebuti motor all of venue. Madalila a friend's old nari. Gwambandi press kutandizana plan. Manawe ambazizwa. Wachi we did in gun. Tikaguman and disokoma. Koma zose tayare. Nkakamina chikondi chatu. Inkapo sanginjare koma. One day namu yembila befon. Three missed calls, osa yanka go phone. Basi mvaye kwa friend zone, kamu mpate kwa money. Chizolo wezi kungo vaya, osa imba zo phone. Napeza friend zone, wanga ujali konko. Zoda bwisa nkazi wanga na ya nali konko. Ndekudizo vala zao zose zidi chapo. Pamene nadziwa kuti aza
tapo.
Vanessa and ndingati yeso ndibwensi lako ndita mvawa pesa blesa koma unati nje sinkhani yopresa wapeza chima muno menya kukwetsa lelo mjiwani wabwelo menya kukwetsa nyumba yonse kusesa ngini yonse kutenga pano sisi kuyenda sisatana ana kunyenga na thinko kupenga sasa ndiimbila sofoni mpanga unandione tsakape pa maso pazi zanga unandisautsa nao ndandi ma stress baga ndinali bounce unanditsitsa mawedi mpanga unandiyalutsa haso yanga ndi bed mpanga unotalila ndiwe galo single village son ndupanga drama sindupanga chikondi sindupanga chikondi
Dina chila, tupila bo, koma moyo wampila. Miendo ya jule waona choku jampila. Dingati mundima, dingati ndimu sinta ndeka. Nandi uza sinta five pini yako ndi kusue gane. Kumukwila nkono, kunditae ne kukwada ye kundi yangana maso ndi kuseka. Dina ziwa kutali ndipo dalila, mwezi umoza na yambo yangana po barira. Mwana wake ye mwasari mwana wanga. Yo, mkazi wanga na sanduka ala mwanga. Nzanga anali mahape chala mwamba. Chiche wa jomwe anayuza kuti analanda. Ntanka ikila nankali pila maza nandita ikila nantali kila one time.
Sama love.